Straight out of zpushup.com.
Boy.
Yo, boy.
Welcome to the Fudge Pond. I go by the name of D.
Wajabweli na kufaka kuwa Suzi bawai ni na kufaka kuwa Ufunsa wayu nambo sala
Uli na kacha Kusango kamele
kacha Kikaja kene kama tinki sana Kwa impa kene kama kui sana Kikama nyingi sana
Uli na kacha Kusango kamele kacha
Kikaja kene kama tinki sana Kwa impa kene kama kui sana Ine kama ninyanyisa
Uli na kacha
Ta invite kumo wandine ni gula
kacha.
One bottle wakole wakudana
kacha.
Wati naleka kukufuna
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Asisti mkoso molela na make
kacha.
Suchi njelo sunambele Kulewa umaulula masikiri
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kole wakudala batu kalefuna kuma Suma boza chenji tika tuma Wadabati naleko tuma
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kene kama tinki sana
kacha.
Kwa impa kene kama kui sana
kacha.
Kikama nyingi sana
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kikaja kene kama tinki sana
kacha.
Kwa impa kene kama kui sana
kacha.
Ine kama ninyanyisa
Uli na kacha Kamusango
kamele kacha You don't call me, you don't text me So I'm just trying to find out what I did I still love you, at least just tell me what I did to you
Let's go, fuck, yo Kupwero ni wananga ulipa mapizi Kafuno laba kwa uvipa nga mapizi Yose ni pela mumakisi
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Foni chekinira foni ni kakona Kave usakira ve ufunoona Usakarira wandenda
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Gelo wanga na mwamuna besti
kacha.
01 wakuchita texti
kacha.
Suzi mavene ya mafuna
Uli na kacha
Thank you for a day to gwera na mozaka Na iwambushe kuchira iwe mozako Vazaka wapoka
Uli na kacha Kamusango kamele
kacha Kikaja kene kama tinki sana
kacha.
Kwa impa kene kama kui sana
kacha.
Kikama nyingi sana
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kikaja kene kama tinki sana
kacha.
Kwa impa kene kama kui sana
kacha.
Ine kama ninyanyisa
Uli na kacha
Funa gelo yanga Wakungola popweza sufuno yanga Iwe madha
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Ukatuma folio za ni mapresha Bantu vaso ile vama nikolesha Wandi suza ni pesha
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kuva gai lese umayasha tv Wakolewa ati send me your cv Vimisango vene ivi
Uli na kacha Kamusango kamele kacha
Kikaja kene kama tinki sana
Fudge Pond.